ulivoniacha, uliniacha ukidhani nitajutia. Kumbe ndo kwanza napiga goti kwa familia. Nimewakosea, naomba msamaha sitorudia. Na usije waza, itafika siku nitakulilia. Kama ulihisi umenipa nuksi, umefeli. Jana umefisi kwenye mapenzi, tapeli. Najiamini kwa uzuri, unani game so sweet. Sina skendo za kihuni, so anytime I can be somebody's wife. Simple,
simple, simple.
Mimi siyo
simple. Oh, oh, oh.
Watu naona wako
simple, simple, simple.
Umewaingiza wanaume wenzako kwenye shida, mana wamu nao sina vinyegeshi vyote vimeduna. Umewaingiza wanaume wenzako kwenye shida, mana wamu nao sina vinyegeshi vyote vimeduna. Squeeze hata hisia za mapenzi mekufa. Hata nikimuona na wapenzi na shindwa stuka. Kama ulihisi umenipa nuksi, umefeli. Jana umefisi kwenye mapenzi, tapeli. Najiamini kwa uzuri, unani game so sweet. Sina skendo za kihuni, so anytime I can be somebody's wife.
Simple,
usinichukulie
simple, simple, simple.
Mimi siyo
simple, siyo.
Watu naona wako
simple, 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 yeah. So beautiful, girl, I'm feeling you. Yeah, oh, yeah, baby, so fire, yeah. Never gonna tire, yeah. Baby, I'm strong like tire, yeah. Yo, yo, why they got me, yeah. Feel it, never gonna feel it. Sell it, never gonna sell it. Roll it, lowly boat view. If you not catch the cruise, yeah. I swear I'm never letting go, never letting go. I swear I no go miss your call, no go miss your call.
Simple, usinichukulie
simple, simple, simple.
Mimi siyo
simple.